ubhiza kaye wanga i2 into le TV. Just
mina ngikavela, mina ngikavela. Bonke abantu bakwesela ngapha. Manje sengkhudile, manje sengkhudile senginje, senginje, senginje. Mina ngikavela, mina ngikavela. Bonke abantu banyathela ngapha. Manje sengkhudile, manje sengkhudile senginje, senginje, senginje.
Thank you.